SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Galab wanaagsan dhammaantiinba, waa galab talaadaha bisha Juun ay tahay 4 sanadka 2024. halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S, magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maantana waxaa ka mid ah: dad aan muwaadiniin Australian ahayn ayaa dhowaan loo ogolaanayaa inay ka qayb galaan ama xubin ka noqdaan ciidanka qalabka sida ee dalkan Australia. Mucaaradka federaalkana waxa uu ka dalbanayaa Andrew Giles inuu keeno cidda kula talisay inuu been ka sheego arrimi la xiriira dadka qaxootiga ee xeryaha laga soo daayay. Ciidanka qalabka sida ee dalkan Australia ayaa dhowaan loo ogolaanayaa inay qortaan dad aan muwaadiniin Australian ahayn. Tan ayaa qayb ka ah ayaa la yiri qorshe istaraatiijiyada difaaca qaranka ee dowladda dalkan Australia si loo badiyo ama dad dheeraada loogu qoro ciidanka qalabka sida. Dadka aan muwaadiniinta ahayn ee doonaya inay codsadaan inay ka qayb noqdaan ciidanka qalabka sida waa in ay ugu yaraan hal sano dalkan Australia ku noolaayeen. Sidoo kale waxaa shuruudaha ka mid ah inaysan weligood qayb ka noqon military dal kale oo shisheeya, sidoo kalena ay awood u leeyihiin inay dalban karaan muwaadinimada dalkan Australia markii shuruudaha kale ay buuxiyaan. Markii ay ciidanka ka mid yihiin 9 maalmoodna, dadkaas ayaa la filayaa inay dalbadaan dhalashada dalka Australia. Muwaadiniinta xaqa u leh ee u dhashay dalka New Zealand ayaa dalban kara ama ku biiri kara ciidanka laga bilaabo bisha Luuliyo ee hadda soo socota, halka dadka kale ee deganaanshaha dalkan Australia haysta ee ka yimid dalalka kale ay codsan karaan inay ku biiraan ciidanka bisha Janaayo 2025. Afhayeenka mucaaradka u qaabilsan arrimaha dibadda Simon Birmingham ayaa sheegay in qorshaha dowladdu ay ugu ogolaanayso dadan muwaadiniin ahayn inay ku biiraan ciidanka qalabka sida ay muujinayso inay ku guuldareysteen in ay dad kale qoraan. Mucaaradka ayaa ugu baaqaya wasiirka socdaalka Andrew Giles inuu keeno cidda kula talisay hadalkii ahaa in dadka qaxootiga ee xeryaha laga sii daayay lagu ilaalinayo diyaaradaha droneska loo yaqaano. Mr. Giles ayaa qirtay inuu qalad sameeyey markii uu sheegay in drones loo isticmaalo si loo ilaaliyo dadkaasi xeryaha laga sii daayay. Dowladda New South Walesna waxa ay sii daysay shuruuc cusub oo la xiriirta dadka goobaha shaqada ku dhinta shil awgiis, taasoo saameynaysa ayaa la yiri ganacsatada iyo shaqsiyaadka mas-uulka ka noqda in qof u shaqaynaya uu markaasi geeriyoodo. Dadkaas iyo ganacsatadaas ayaa wajihi doona ayaa la yiri ciqaabta ugu daran dalka oo dhan. Sharcigan oo maanta baarlamaanka la hor keenay ayaa dhigaya in qofkii arintaasi lagu helo oo shaqsiya uu wajahayo 25 sano oo xabsiya haddii goobta shaqada markaasi qof uu ku geeriyoodo, halka shirkaduhu ay wajahayaan ilaa $20 million oo ganaaxa. Wararka bariga dhexana Mareykanka ayaa sheegay inay doonayaan in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu soo saaro qaraar lagu taageerayo hindise lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka ka socda Gaza. Hadalkan Mareykanka ayaa imanaya inkastoo dowladda Mareykanku ay 3 jeer diiday oo codka qayaxan u isticmaashay iskudayo uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku doonayay inuu soo rogo qaraar xabad joojina. Hawada maanta oo bishu ay ahayd 4, magaalada Melbourne waa qayb ahaan daruur iyo 14 digrii, halka Sydneyna ay cadceed tahay iyo 19 digrii. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifay 67 senti oo lacagta Ameerikanka ah.
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebook ee sbs somali